jinja mugamba mutya kitu ali kiboya kitudemu nze chenda we jinja batongoza city na yate chenda subira buli wanguzi kubanga foundation ye jinja buli wanguzi na fitina ababili na mutu yambe ekibuko kula kino tuchije mwenguzi tusaba meya we kibuko kendeke Dubai oko baby yo birete tubiteke engudo weziri tunatereze zirimu na mwabakulu we kibuka mutu yambe musomesa abantu amu mutekewe bipande omuntu asomeka tekere waje tulaka ndaba bapamba naba watanya batuyana ndaba bapamba naba najinyanga tukola abantu abandi badewo kulunga myabye tukoze ekyo katebe bakulembera okujawo bye tukoze bewena bira byenange na kidenyo obubi mu kibuganda babususe nnyo ata bakulembeze mwe kibakakata wamma banajinya nze saba tukole bwetu ti bana Uganda tukirize we babawe kisobye saba fwe tukume ekibuko kulangula na kisoka na mazinga ne kibuna masanyu naye banajinja tukibere mwe kibuga kyafwe njagala fwe tukisule ola wangali kususe kugenda kofisi zawe nobabulirako wano ndaba mulwanagana n'ebintu ebyaliwo ebyomwa bitunda dda era ndaba musujagana oyakololemesa kubawumuza kyokka muwoza isitole n'abakinga n'ebyalimu mwa bitunda muli ku biwoziwozi waka naye temumanyika ngende ku stepu mind ngende ku bizinesi bye mukola mu kibuga bitulumiriza bwe twabalonda ekibuga mwekudde ensolo nkambwe naffe fwe tubalinze wani wamwe fwe tubukoye enguzi zamwe fitina jinja kukudde mabega singa enguzi eringa kulya singa mwakutada singa fitina bwebukaga singa mwakula ennyonyisa bye bana Uganda tukirize we babawe kisobye saba fwe tukume ekibuga kulankula na kisoka na mazinga ne kibuna masanyu naye bana jinja tukibere mu kibuga kyafwe njagala fwe tukisule gwe wolaba ngali kususe kugenda kokusiza we nobabulirako
nawulidde yomutongoza sibe naye muno mu nsi temulimu n'abana wabula tubayambeku kule kibuga kikule kikulankula ne bana bakisomeku bakirabeku we kikuliro otya kukuze ku byafayo bakuyimbyeku ebanda abana bakusomako bakulabaku mugambe bite mitoje ekibira naye mutulemeddeku mubira batubiraba anowobukumba somera bulaayo mulimu oguli omunaku nabonabona mulimu ne gubula mubira bamukiro bamutya tukoleragamu omanda w'omugongo tusomera wamu tugendera wamu amakubo gigamu
bana Uganda tukirize we babawe kisobye saba fwe tukume ekibuga kulankula na kisoka na mazinga ne kibuna masanyu naye bana jinja tukibere mu kibuga kyafwe njagala fwe tukisule gwe wolaba ngali kususe kugenda kofisi zawe nobabulirako yaman this is the alikiboro esikolwe ikabire kibudate mwa kuno busembayo jinja kambabulire abakulembeze yesawa jinetegere temwe malirire kibuga simwe mwakisokamu nabakisokamu mu kibuga ndaba bafuda
bebazaino mama ife kadake yalwanya yo jinja okufuuka sidi abali kibuga babakisokawo abakisokawo bebalugerwako engali zakola ebirungi ekibuga yagala kibiri yesu